papa wa Mbaisi, Richard.
Ukipanda mema, utavuna mema. Ukipanda chuki, utavuna chuki. Ukipanda mema, utavuna mema. Ukipanda chuki, utavuna chuki. Ukifanya dhuluma, mwamuzi Mungu. Ukifanya dhuluma, mwamuzi yupo. Kwanini wanichukia, wanisarau? Kwanini wanisengenya, oh ndugu yangu?
The Bible says, love your neighbor as you love yourself.
Kama nimekosea, naomba nisame. Kama nikikumbwa, naomba uniombe.
Our God is love, and the greatest commandment is love. Tupendane jamani.
Tupendane ndugu, tupendane mama, tupendane sote, watu wa Mungu. Tupendane ndugu, tupendane mama, tupendane sote, watu wa Mungu. Chukia nini kanisani? Chukia nini kazini? Chukia nini kanisani? Chukia nini kazini?
Understand?